Mambo vipi everyone? Karibu to episode 5 of Adoveli podcast. I'm your host with the most at Adoveli. As always, I play you nothing but the best of Kenyan music. Happy new month to everyone. We have some gospel jams to help us give thanks for seeing this new month in 2018. As always, two tracks back to back from the same artist. Today we are blessed to have Willy Paul aka Willy Pose. This one is Take It Slow featuring Sauti Sol.
You better take it slow. You better take it slow. Aisha City Hustle. Vijana na madremu tawacha futalini. Mama nalia she's so holy.
Sani kama tumekwama, kimo cha maisha sani Instagrama. Tukibisha na naswaga, mali ya kuwazima ikiwaka. Na zayo ndo story, imamba mingori. Malaika na binguni, uje.
Willy Paul aka Will Pose is coming in with Fanya. I kinda felt like Willy Paul did sample Sweet Corn Rhythm. You listen to it and tell me what you think on my social media handles at Adoveli.
Roll it up, mic check, 1, 2. Sina for hamu, you let out the way. Ali tenda nga madambire. Lakini mungure, alimupenda ye.
Tunajua, huyu Daudi re.
Now to our throwback jam. This one is by Daddy Owen featuring Kera. Add you a bonus to that throwback jam. This one is Solomon Mkubwa with Mfalme wa Amani. This one is from his album Mungu Mwenye Nguvu.
Nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Nikasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Wala watoto wake kuomba omba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Oh, akiongea Yesu ameongea. Akikuahidi kitu Baba ameahidi na ujasiri. Bwana wa amani, ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani?
You must give it up for Kolo. He has been a secular artist and he has been dropping hits. turned to gospel artist and also dropping hits. This one is Bazokizo featuring Bruce Newton.
Subiri usichizi ini in two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive.
Kabit kaki drop to check in if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop to check in if you come through. So follow if you want to.
Kolo kwani ulienda? Okay. Wengi hawajui nilishabanduka. Kama shujaa si nilipata rufa. Chupazia za hekalu zilisharuka. Kumbe hapa siri ni kuchangamuka. Sasa anga zangu chonjo ninatambaruka. Mimi niko na Yesu nilijanjaruka. Kutoboa hii maisha ya mapanda shuka.
Kabit kaki drop to. Check in if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Kabit kaki drop to. Check in if you come through. So follow if you want to. Nobody can stop you. Let's move to the right.
Atia, atia.
Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipudu uko solo. Let's move to the right. Move back to the left. Kila mtu wana follow. Usipudu uko solo.
Two fingers in the sky. Kunja gumi to the side. Sio ngumu kudecide. Tuzikwende tukislide. We can boogie through the night. Thank the Lord that I'm alive. Two fingers in the sky.
Now it can never be a gospel playlist without Mercy Masika on it. This one is Simama Jitukuze.
Mungu wetu wa mbinguni, Mungu uliyetukuka, twakuabudu Mungu wetu, wastahili kuabudiwa. Umeketi kati ya sifa, maserufi makerubi. Wakuabudu Mungu wetu, wastahili kuabudiwa. Mungu wetu wa mbinguni, Mungu uliyetukuka, twakuabudu Mungu wetu, wastahili kuabudiwa. Umeketi kati ya sifa, maserufi makerubi. Wakuabudu Mungu wetu, wastahili kuabudiwa.
David Wonder. Bahati Bahati tena.
Straight from EMB Records, it's David Wanda and Bahati. This one is titled Ndogo Ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
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 Sukari kipanda na unga, hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga, hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, hizo vitu ndogo.
Hey vipi de, unajua bila Yesu ni tiki de. Aye, mimi Bahati de, na kwambia shida zako ni ndogo de. Aye, anakucheki de, every day, ukikomplain jia holiday. Aye, hizo vitu ndogo de, bele yake dogo dogo kama odede. Aye, na unashinda ukilia kusota, hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda takifo, hizo vitu ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Hizi vitu ndogo ndogo
ndogo.
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 Ah, mimi ni winner. Hata kama pesa sina, Lamborghini na bima. Najua zote atanipa, nipa. Madeni alilipa, huyu Yesu wa uzima. I'm no longer a sinner. Unalia juu ya dina.
Hey, 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 vipi de? Unajua bila Yesu ni tricky de. Mimi Wanda de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Anakuchaki de, everyday ukicomplain juu ya holiday. Hizo vitu ndogo de, mbele yake ndogo ndogo kama odede. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba.
And now to a song that made Kenyans feel like gospel artists are being overtaken by secular artists in terms of making good songs praising God. This one is Sauti Sol featuring Aaron Rimboy, and this one is titled Kuliko Jana.
Tena ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasinge nisema. Na maadui wangu na waombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimkana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana. Walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda
playing is Kambua with Usiku na Mchana.
Usiku na Mchana, nakupa sifa.
You to listen to the lyrics of this song. This one is titled Nisaidie by Pitson. Pitson is behind hits such as Masi Masika's Mwema and Daddy Owens' Vanity. He's a good songwriter, and actually you should listen to this song to get to know more about Pitson.
Hata kwa biashara ninachouza wanunue, nisibaki na bidhaa. Wewe baba ndio utanionyesha, utatoa vitu vinavyo nikondesha.
music lovers. Unfortunately, we are coming to the end of this week's episode. As always, remember you can catch this podcast on iTunes and also on SoundCloud. While on iTunes, kindly give us a 5-star rating and review to help this podcast get to many people. And as we approach the weekend, do remember, don't drink and drive. I'll be leaving you by a track by Mr. Seed and Baati. This one is titled Kumbe Kumbe. Until next week, I say Asante Sana for tuning in. And inshallah, let's meet again next Friday. Yesu nira na mwita papa godo oh, niliokoka wakacheka ho 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 wakanipa wiki sasa ni mo oh, nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma chuchuma kumbe 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 kwa Yesu ni raha hai kumbe 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 kwa Yesu ni raha hai kumbe kumbe ya ya hai kumbe kumbe ya ya hai hakuna hangover ni bila gharama labda turuke kesha au kulala salama Yesu asifiwe hadi Dar es Salaam hapa tu ni baraka hatutaki laana sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio Tulaza shetani ni mashaka Nilezaliwa huruma Na bless nimefika Ninema na huruma Sani uduma Kwa Yesu kunara Na katika na chuchuma ay. Kumbe 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 ay. Kwa Yesu ni raha ay. Kumbe 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 ay. Kwa Yesu ni raha ay. Kumbe kumbe Ni raha Kumbe kumbe Wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio sini wachanga ndio na tunataka raha ndio tusiharibu matarajio juraza shetani ni mashaka ndio nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma nilizaliwa huruma Na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kunara na katika na chuchuma